Mbokk yi, yen ñi may waxal xam ngeen luy yoon. Xam ngeen kon ne yoon am na doole ci nit diirub dundam. Ci maana mi ngi melni jigéen juy sey. Yoon a ngi koy boole ak jëkkëram. Ñu ànd seen giiru dund, waaye su jëkkër ji faatoo, buum gi dagg na. Kon nag su jabar ji àndee ak beneen góor, te fekk jëkkër ji dund, des na ko àtte njaaloo. Waaye bu jëkkër ji faatoo, yoon jeexal na seen diggante. Man na sey nag ak beneen góor, te loolu du njaaloo. Nii laa leen ko mën a misaale, samay mbokk. Bi Christ deeyee, da ngeen a deeyandoo ak moom, te noonu yoonu Musa wàcc leen. Léegi nag yéen a ngi ànd ak keneen, maanaam Christ mi dekki, ngir nu amal yàlla njariñ. Keroog ba nu daan topp sunu nafsu, yoonu Musa daan xam bëgg-bëgg yu bon yi yëngal sunuy cër, ba jural nu dee. Waaye léegi yoon yi wàcc nanu, ci li nu dee, ba rëcc ci buumam. Léegi nag nu ngi jaamu yàlla, waxuma leen ci sàmm santaane rekk, ndax loolu wees na, waaye ci kàttan gu bees, gi nu xelum yàlla di may. Kon nag lu nu war a wax, ndax Bakkaar ci yoonu Musa la jóge, mukk. Waaye moo ma xamal luy Bakkaar. Ndaxte suma yoon mi waxul woon, bul bëgg yëfi jàmbur, kon duma xam luy xemem. Waaye Bakkaar jaare na ci ndigalu yàlla, daal di ñëw dugg ci man, ba yëngal ci man xemem yu bari. Ndaxte ba ma xamagul woon yoonu Musa, Bakkaar dañu woon nemmi ci man. Te keroog, bi ma xamagul li yoon yu santaane, maa ngi doon dund dund gu neex. Waaye ba ma ko déggee, Bakkaar dafa daal di fuddu ci man. Te man ma daal di dee. Noonu gis naa ni ndigal loolu waroon a jëmee nit ñi ci dund, daf maa jëmee ci dee. Ndaxte Bakkaar jaar na ci li yàlla digle, ba nax ma, rey ma. Kon nag man na noo wax ne yoonu Musa yoon wu sell la, te ndigalu yàlla dafa sell, jubte baax. Ndax kon lu baax moo ma tàbbal ci dee, mukk. Bakkaar a ko def, ngir jikkoom feeñ, dafa gis ci lu baax loolu bunt. Bu mu mën a jaar, ba rey ma. Noonu ndigalu yàlla tax na, Bakkaar fees, bon ba jéggi dayo. Xam nañu ne yoonu Musa ngi jóge ci yàlla, waaye man yëfi àddina laa fonk, te nekk ci doolay Bakkaar, mel ni jaam. Ndaxte samay jëf jaaxal na ma. Li ma bëgg a def, duma ko def, waaye li ma bañ rekk, moom laay def. Kon nag gannaaw li may def du sama coobare, nangu naa ne yoonu Musa wi baax na. Léegi nag du man maay def lu bon loolu, waaye Bakkaar bi dëkk ci man, mooma ciy jiiñ. Ndaxte xam naa ne lu baax dëkkul ci man, maanaam ci sama bindu doom aadama. Am naa yéenay def lu baax, waaye awma kàttanu yeggale. Lu baax nag lu may yéene, duma ko def, waaye lu bon lu ma bëggul, moom laay def. Bu fekkee nag lu ma bëggul, moom laay def, kon dootul sama coobare, waaye Bakkaar bi dëkk ci man, mooma ci jiiñ. Gis naa nag lii, saa su ma bëggee def lu baax, lu bon a ngi ma taxawu. Ndaxte ci sama biir xool yoonu yàlla wi neex na ma. Waaye gis naa jeneen doole, juy yëngu ci samay cëri yaram. Di bëre ak li sama xool bëgg. Day bëre ba noot ma, def ma jaam ci doolay Bakkaar. Jooju yëngu ci samay cër. Cëy maa ko torox. Ana ku may musal ci sama yaram, wii may jëme ci dee, maa ngi sant yàlla. Am na kuy musle, mooy Yesu Kristu sunu borom. Kon nag lii laa gis ci sama bopp. Ci sama xel, maa ngi topp yoonu yàlla. Waaye ci sama bindu doomu aadama, maa ngi topp yoonu Bakkaar.